sister. Relationship is siwa chinja munga nikabutula kutideire. Sunga mwamuna umuzi shuo sister. Relationship is siwa chinja munga nikabutula kutideire. Leluri na banda, mairuri na mwapi, mazuri na isha uza siriza zikulu sister. Leluri na banda, mairuri na mwapi, mazuri na isha uza zilete lila sister. Izo misango zako uziweke my sister. Subwere la mbuyo ukula maezi na eve ya inda. Une uzi fila mbili kuwa muna mbili. Ulina umozi uyo mbili. Kusaleke umoyo uponzi seleso. You my only sister. Kati akujisa no kupasa ulemu. Umupwezele ulemu. Na iwe musunge mushe uyo. Sunga mwamuna umozi shua sister. Relationship isi wachinja munga nikabutula kutideire. Sunga mwamuna umozi shua sister. Relationship isi wachinja munga nikabutula kutideire. Leluri na banda, mairuri na mwapi, mazuri na isha uza siriza zikulose sister. Leluri na banda, mairuri na mwapi, mazuri na isha uza zilete lila sister. Niziwa wona munga uchitika maningi. Chifukwa chama likes na ma inbox ya ku Facebook. Everyone is a boss on Facebook. Find your man, baby. Get a life and marry that man. Osango lumpa lumpa munga wadiaka mlilo, sister. Iyo beauty muli na yo sinkara forever. Dieji yo peza mwamuna unkara na e forever. My sister. Sunga mwamuna umozi shua, sister. Relationship isi wachinja munga nikabutula kutideire. Sunga mwamuna umozi shua sister. Relationship isi wachinja munga nikabutula kutideire. Leluri na banda, mairuri na mwapi, mazuri na isha uza siriza zikulose sister. Leluri na banda, mairuri na mwapi, mazuri na isha uza zilete lila sister.
Nekaba mayona batata wakasha neko. Baweti nyowe sister tukasha neko. Tikaita neko mtu kutiseleki. Mwakafia leko natu wananga weko wangu.
Silent. Music.
Afrofy.